igarki ona jettin habaruji suka umma tobe do studio kalangu habaruji ko men gaddanta on nyanya alalfu on mon halno on ni faddama ma hada mondi aminatu bokor aminatu foma
jantan farida foma da
habaruji kesi o gaddan da men nyanya alal aya
to farida gari difa suka umma tobe ne don der boggi gam dudol dieli ko madugu gaddan mu men jaha agades to suka umma tobe lasu e joy ko gala lokwal kebi kintinol do fonditol frigoji eko nandi diri da yarta pindol meden du men kalan do suko umma to bindo talku do rezo sosiyoji men kantida e chonyunol bandu
men jahane on tongar difa inna jiyan ko madugu ido hada suka umma to be ga ugo golle mabbe non hani ton der rezo on ko manga
nonino fagida gambai dare men kettina hirde den ko lawal buka o wadi konko e sukabe umma tobe gari difa
jondo ko min goni miden elani woni gomnanti e porjeji mballi tamin ndiyam nyami gesele amin fu ko min godi min gala fu gollal ko min gata
babu ndamaki
ni de fata
min mido hala do majju gammi perodo sire gel madumoy ko mi elata ni woni balla minen du cukabe umma tore dubbe no wombe no hedi ballaka denno ni miden kejori amma handen wala ko min godi demal du ni min gadanno diyan nyami nokkuji amin
de goniki
fajon ni ton dem difa kenya e gai sigila batu inko fungol mabbe de boko haram inko dudurka mabbe fuska umma tobe no gebi ekitunol golde yere gudu maria manga kam e dari do habor aye daga da
farida na andi ko sigila batitol wakati don no wadi ton lady espan
nanino amina lawo loso e jewobol cop 25 ido ton wadde ton espan do wakati odu suka be agades tebi ekitunol do welugo manaje wadu on goddungo hannono musa mamma wadi men be dari do majju
manaji pr water e ko nandi titta no bawe won ite gade goddu abadadu min milaki manon no wawe won ite tabal wadi
joni imi wawi anni no mi wada wuro gandenno demi uni li ordum der manaji mo bata dum undu wodaja daga hannan hore am firtike mi atti
fajoni gari agade sukabu umma tobe lasu e joy ko wala lokwal modubi sappo e jetati yaade dubi lasu e joy der mabbe na wodi rebe nayo be kebi ekitinol do mo inol frigo climatiseur e konan didiri
nanino amina sukabu umma tobe en ingolla no ko wadanta be dari don yago yeso projet no inrado emploi sur 6 mois ko woni ekitina sukabe umma tobe gan hebande e golla de lebbi joygo gan chebol be dari semen kettino
na du kabu mi fami hunne ko dudi der majjum bojinol frigo e konan ni titta gonga mi beedike sanne imma majjum mi fami no wattirta climatiseur
akanga
san yenda kamar in frigo
mi hebi andude de frigo darake no wade ko ummu mi fami du fa handen no split sengo dirte ko golla
ide dia wanda samu nanga de panan
jomme jame natan de habaru findinol men ko hanni
nonno fagida hande de yewtar findinol meden ni men kalen do suko umma to gon bindo non do rezo sosiyoji hena kuje du kone o hebata habo kuje der wakati
nonino amina binno habaru nino ko ate do lokati hanne onko mo ate do facebook e whatsapp imo do no gan himbe keba annal do are kese ko woni wada de duniyaru hannan fanta shamso din me habaru on koko story himbe burbe ujinaje joetato goni i jangadu
jangude ko windete e do internet kanyum buri sembe hannende enda ender leydi mo ko wete whatsapp e facebook kanyum du konna woni ko himbe buri goldudo enda nyemen dum don woni ko suka buri yewde sanne sanne do facebook on koko story kanyum wonno hon nokkur buraande yewede sanne nani ko jangobe dum gon hal do majjun
deminati jangul tal taleji binnaadi di komi afu minanata seni mitimini ekintinoje no kewi der majji fimo
babsa magaji laati do kanyum enda du suka jokkole mo dubi noga e joyi inde makko gon gonga ni woni Abubakar Isa Amadou yerno bandira makko hewbe ni enda kanko on kayni ko buri wadde sembe to makko woni har francir de enda ko heewi e lay filitaaji makko na tariki ko filoto fu dartnani do fi yidde hakkune himbe kany e berecce ko tawta hakkune himbe kulle tawta ngaje ko nandi e mudum an kayni ko darto hono filla jonde bibbe adamaabe ko wodi e ko boni kanyum won ko tawa e do wetcho wetengo Facebook ko ko story on endan hande nde enda ko wattu himbe ujunaaji yetto no wonno gollida e majjum Babassi magazine
koko story
story inde non demi tawi no yare ko mi woni mi do wada dundu saabi ko mi indiri sigilaaji taale taaleji dimi wadata fu ko mi hii dum beegini himbe sai mi wadi no kure fere do internet ko watta di hande on wadan taale taaleji saptati dimi windi himbe du ko watta himbe ujunaaji jeetato goni no jangadi lewru janvier du de Allah jabi dewte gon garo beedo
en janvier inshallah
kano woni wana bindi tam woni golle makko kanko Babassi ko story o enda
je suis
arande ni mi jango mi do tawadu der pelle jinganoje himbe leydi balliroje attimu en hebe kejoray ko en dum woni golle am
perdu a part l'écriture
bindi kewdi ko tawte e do internet to wete what pad adu ko na Facebook no yida sanne
joni men natan do fijoji firtol balli
letter by itto der inna do sipel ligi do don e dum wade don e Niger hannon nyaloma jogo do majjum Inna gendarmerie woni hore fijogon ye nyami didi sappo ijoy Sahel sportif club kandu tokki ye nyami didi sappo inay Lice fan kandu tokki ye nyami didi sappo itati L'espoir FC Kozender kandu nyami didi goddo
Tongage agades tunwa ko petank ondu patdol tame jamde hawri pelle joy undu gam sambi inde hijiraku chaka sukabu umma tobe gam baydare men kettina ku anise karim halinime
be gonana ni chapane jette go faddobe hono bodde jandi den endan ko wari fotti e majjum dundu wadama gam batte jonde jam potal kanyu accidide hernyereji ko sagito bi ni fedde sudu fina tawa MJC mo agadez kanyu wonen ko yehbo jamaaku do fedde wietende alliance française mohammed Abubakar o mo holla en do endan dum saabi ko be ngadi fottugo goldo
Ningi ko golle hirnyere biddam bonda ko fu tukabe ummatore gonno gada dum hebude mosolo majjum wadi min gadi sigila o himbe du nani beldum habdu fu wadai lural du natay caka
di bagara
Suleiman Azum latu kawon horojo fedde hebude jama ko den dan o mo holla dum won na faka ono gadol majjum
c'est pour la deuxième fois
laul amin ida olni miden gar arambe sigila o wodi sanne miden jetta du awji dem wala habdu wadum tukabe ummatore den du wari sanne min nani beldum majjum
vraiment très content
Burundirol ngoldo ko wada to enda Agadez wallan ko wato ko te suka ma torta enda fu faamani do fi waddade hirnyereji le commune mo Agadez
Amma en kantene haburu jime ko suka umma to be men ketti e kettinol mo o mi yetti amina e garki ma
yetti Farida
sey jadi rugo to Allah yari men